Shogae, unachotaka nambie, we udugu wangu mie, lolote nifanye ufurahie, kipata ndoa nijivunie. Shogae, unachotaka nambie, we udugu wangu mie, lolote nifanye ufurahie, kipata ndoa nijivunie. Mana oh la 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 la, mana oh la 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 la. Mtu akukesha bali nishavuruga, kujitongozesha kwa bwana kawaida. Sina pesa sina njaa, nakula na shiba. Ona na enjoy leo ile nimeachika jana. Nimeachika jana mama, nimeachika jana. Nimeachika jana mwezako, nimeachika jana. Nimeachika jana mama, jana mama. Ona mwezako sielewi, hata nikinywa pombe sielewi. Mana mapenzi sielewi, yamenishinda kwa kweli. Ona ololololo, ajibu ona ololololo. Mapenzi ya kung'ang'ania, nilichoka mimi. Naogopa kulia, yule unayehudumia anakutesa tu. Najihurumia, basi usinambie, meja niturie. Fliboti kaka kuluka na mie, tena ukae utulie, dawa ikuingie. Pinda mgongo nataka nijisaidie, basi usinambie, meja niturie. Fliboti kaka kuluka na mie, tena ukae utulie, dawa ikuingie. Pinda mgongo nataka nijisaidie. Ni mtu akukesha bali nishavurugwa, kujitongozesha kwa bwana kawaida. Sina pesa sina njaa, nakula na shiba. Ona na enjoy leo ile nimeachika jana. Nimeachika jana mama, nimeachika jana. Nimeachika jana mwezako, nimeachika jana. Nimeachika jana mama, jana mama. Ona oh no 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 no, ona oh no no no.